Yo. Na wasela kuna psych ni aje. Nipe psych. Yo. Skin music jamani. Skiza, ile place mina toka joa kuna pesa Aba furaha imeja kila sani kudance kila msiana jaribu tu kuwa famous Tuna daydream tukipraise it come true Tunaomba God blessings it come true Kila sani kukama saju masazi kienda aziwezi come back Ghetto kumejabwa na swag Ghetto kumejabwa na ra Ghetto kumejabwa na love Ghetto kumejabwa na way Leta vita uone fight Mangumi mingi knock up good night Haoni bambi basi goodbye Hama rapper na wa override It's okay, it's alright. I got something that you will like. Party leo ni overnight. Wasana wengi mina hisi fine. It's okay, it's alright. I got something that you will like. Party leo ni overnight. Yeah.
I fell in love with you. The first time I saw you.
Makini, watu mtaani wanalaani wakisikia nina mpini nimejipini Link 20 tenje ya kapa 50 iko nini wameti Si meeting ya chief kwa desk insecurity committee Si meet na soli ya kiatu zina meet na Manzi yako si meet, sita meet
Na kwanza amechapa
Shamba inashika na pesa ya nakada Ka virus na wabamba hivas na imada Wrong people in power kuna blackout Mkenya kuwaso still up and about Bisha mlango yangu na itakuwa knockout Saki story yako MP Tangu nipe ile t-shirt siku ya campaign Tumekuwa WhatsApp ad kasafara na champagne What are you seeking? Mta poverty ina creeping Iko deeping imechipping Cheap lika wana sipping
Lewa.
Thank God I was raised in Mathare. Shout out Kilimani for Empires. Yeah, that Kilimani bass. I'm killed for the money, get lost behind bars.
I fell in love with you the first time I saw you. The first time I saw you.
Sitogopa kusema kibira ndo natoka. Vipaji ni mingi talanta tunakuza Shukurani sana Mungu Baba Asante sana Mungu Baba
Kona psych nyate Okay. Skin music jamani
I fell in love with you The first time I saw you The first time I saw you
Zote, unguwa roka, yole, marish, D, Jerry, Okongo, Kino, Kasa, Veka, Bangu, Mlango Kubwa, number 8.
Oya,
usinibague mi wa ghetto, ujui mifanya nini, kazi yangu ni mziki, madharano sijui.
Miskin music temeni.